Yeah. Ooh, Jill. See my MC, you know, Jill, yeah.
BBC once again.
Yeah. Yeah. See my MC, kuzima my rapper. Wanaojiona wao wagonjwa na bima ya afya au hajakata dhaifu kama wanautapia mlo washazoea kupakatwa kila wanapoania tuzo makahaba wa rap na wavunjia madanguro mna rap kupata nyapu na wachukia fankulo hakuna mafunzo tena elimu na tungo njema ama piano mistari pombe acha niponde acha ninyonge chaibu master jibu nitapata mkishtuka mmechelewa kujua inatibu kansa sawazisha vilele nyamazisha kelele aweshi tena ile misingi aliyoanzisha Nyerere haki ya yombu ila kuipata ndo kipe ngele mnachezewa faulo na bado vigelegele mnapiga makofi na shangwe tele mambwiga tele mundo la moja demi vida kula chuma hicho kama unaisi hii aiswi certified legend you don't need a CID my CID wanajua sit my VIP my top in that TID kwa sit night breeze na game kubo you ain't never seen cheese like this you can vurugu you better calm down please my knees graveyard na moka cops wanna seize my wit macho kwenye loka I will never ease my greed inaitwa zubao zikwe fubao kuite kinyao pitwe upande juku wako maa ulipwe usendekezi ushoga maa uzinde squeeze wala boda kaa upinde wanaroga we ushindwe dunia ni ka location na kuish ni filming industry eco stable washe twist na tilting until then bitch wa maji mtacha kwa fielding and a new thing Wu-Tang for children napovuta kitu wa mean when I pull a thing lazimo tani somo siku media news bulletin si shoot makafiri I got a guillotine from the guillotine the dealer gang in Philippines jezo umekua three sweet as one husband I wanna have it in a legendary jasmine na mwekareani bichuka media ni trashkin nyama half animal unju kichaa aspen mtu mzima staki tena maojiano nataka media dala mspuze na maoni yamo marenga wana invest sama teja wana inject syringe kwenye veins wakichekwa na insect pandemic rappers kizazi chenu infected generation yangu infectious gotta respect it sauti ya heart leaker no doubt sijabadilika huwa ni business to fought when I'm back na black ninja I traumatize scene ya game we're back injured siachi kukimbiza horsepower Bugatti engine show kazi bro show me what you got usiniletee usela mavi kama shori what you got kushindia energy drink na mind ya kuchoma hizo ndo zetu mwana kwetu na kutonya nenda shule mwanafunzi wa kusoma hekima za mwenye peku na uchambuzi wa rutona vyote huku vipata we ni mpuzi wa kuonyo acha hip hop dili hata na ufundi wa kushona fasini elimu wa masa na burudani kemea udhalimu sio kusukumana mapuru ndani mnazinguwa mnanirushia manguru banki na kufuru dhambi watoza ushuru ganji suwaoni ekaluni kila napozuru kambi the harder the battle na mahatma ni uhuru gandhi unaweza kesha kanisa kwa josephati mwingira na bado popo bawa kufuate kukutiwila mafanikio ni fumbo kaka usitangaze nywila uchawa nyajira ilofanya vijana waziache mila magoli kipa unachafua sana clean shit mabeki wanatoka kukicha where's manship pay attention pay for attention mifuko yenu ya hifadhi ina delay sana pension tapeli.com nova unita dibo mapigo ni Steve Seagal mahaso illegal na wacha weupe wanadai viti legal nafanya hii kuprove bado niko fit negroes haupo kwa category ujui unajisaulisha how Kenya memory doi silent killer na move kama Gregory Chui romodo weno yuko hoi ndo mana lefa sikui hizi umezitaka freshi tizi ni kuata jeshi niko hapa kumpakata uyusaka mkazu wa nyeti ya unyesha ujuzi amna bosi ya nataka vieti tusha arrange miwa boya gani ya nakata setting akitambuka mtamkumbuka the guy kutwa hai na misuba na mnazuga red eyes wazewa nchentani kaole sabaya lengai na mabaya woni jazote access deny na testify ni masaka ya pesticide kwa viwavi angamizi nigga best decide kichwa kina charge brain niko electrified kujua ushoga wanza na kujiona sexy pie black zombies copycats wageza culture wanapenda kuendesha foresta wamesha kazo mabisho wa kupenda limelight wamesha sanda kujisho kichoko ni utoto wamesha blanda mbuzi ni bushi kipara nganda still mini pushi, mzushi, uniuzi kifala fala Rambo in the jungle, indomitable lion Unjubini unuki, the formidable giant.